Moko.
Vijana wangu wa maskani mina wakacha. Story nyingi wanazonipa mina wakacha. Shori zigiza gazali zoza bambata. Mindo nataka, mindo nataka. Vijana wangu mina wakacha. Story nyingi wanazonipa mina wakacha. Shori zigiza zoza bambata. Mindo nataka, mindo nataka. Yeah.
Don't you know, don't you know that many kamata kamata, don't you know Lumiani, don't you know mama, don't you know many kamata kamata, don't you know
toto weto nani danganya danganya kama mtoto
toto
weto nani changanya changanya kama mtoto
we mtoto
nani vuruga akili kama mtoto
we mtoto we mtoto
toto lo 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 Jaribu kuja kido, zama ndani tizama. Usijeli anzisha zogo. Aya, aya, aya. Yeah, leo sitokwacha upote. Nikupeleke kwenye video. Na tena staki ukose. Baby,
Njuta mina. Ukidili na single susiri utapotea. My darling na mini. Pakikubeza beza sijale, I don't care. Wabaya ndo wana unadonge. Wacha wanga wanywe vidonge. Hani tulicheza lizombe. Sizidishe kipimo cha pombe. Bembea, pepea, bembea. Bendera pepea, era zaidi. Ukibembea, bembea, bendera pepea.
Don't you know, don't you know that many kamata kamata, don't you know Lumiani, don't you know mama, don't you know many kamata kamata, don't you know
toto weto nani danganya danganya kama mtoto
toto
weto nani changanya changanya kama mtoto
we mtoto we mtoto
nani vuruga akili kama mtoto
we mtoto we mtoto
hayo yo yo hayo yo yo kuna wenye majina watakufuata we sababu uko na mie kuna wenye malavi watakufuata we
yeah
sababu Kuna mie Unani komesha nogesha tatisha Mina pagawa Kwa raza kuna zozipata kuwacha nogupa Hai ya ya ya
Don't you know, don't you know that Many kamata kamata Don't you know Lumiani Don't you know mama don't you know Many kamata kamata, don't you know?
Toto, weto, nani danganya danganya kama mtoto. Toto, weto, nani changanya changanya kama mtoto.
We mtoto,
nani vuruga akili kama mtoto.
We mtoto, we mtoto.